Yakobo 2.
Abale anga, popeza kuti mumakhulupirira Ambuye athu Yesu Kristu, Ambuye aulemelero, musamakondera. Mwachitsanzo, munthu wina alowa mu msonkhano mwanu atavala mphete za golide m'manja, alinso ndi zovala zokongola. Winanso nkulowa, koma ali mphawi, sanza zili wirawira. Tsono inu pofuna kusamala kwambiri ovala zokongolayo, mumuza kuti, khalani apa pabwinopa. Mphawi uja nkumuza kuti, iwe, kayimilire apo, kapena dzakhale pansi kumapazi kwangako. Limene lotu ndi tsankho pakati pa inu nokhanokha, ndipo inuyo mwasanduka woweruza amaganizo oyipa. Mverani, abale anga okondedwa, kodi suja Mulungu adasankhaoneka mphawi mmasomo anthu kuti akhale olemera pa chikhulupiriro ndi kuti alandire madalitso amene iye adalonjeza anthu omukonda? Koma inuyo mwakhala mukunyoza mphawiyo. Kodi si anthu olemera amene amakupsinjani? Si anthu olemera kodi amene amakukokerani kumabwalo a milandu? Kodi si omwewo amene amalichita chipongwe dzina lolemekezekali la Kristu limene inu mumatchulidwa? Tsono mumachita bwino ngati mumatsata lamulo la chifumu lija limene limapezeka mmalembo lonena kuti,
uzikonda mnzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe.
Koma mukamaonetsa kukondera mukuchimwa, ndipo malamulo a Mulungu akukutsutsani kuti ndinu opalamula. Pajatu munthu otsata malamulo onse akangoponyapo ngakhale pa mfundo imodzi yokha, ndiye kuti wachimwira malamulo onsewo. Pakuti Mulungu amene adanena kuti,
usachite chigololo.
Adanenanso kuti,
usaphe.
Ngati inu chigololo simuchita, koma kupha mumapha, ndiye kuti tumwachimwira malamulo onse. Tsono muzilankhula ndi kuchita zinthu monga anthu oti Mulungu adzawaweruza potsata lamulo lowapatsa ufulu. Paja munthu oweruza mopanda chifundo, nayenso Mulungu adzamweruza mopanda chifundo. Koma wochita chifundo alibe chifukwa choopera chiweruzo cha Mulungu. Abale anga, pali phindulanji ngati munthu anena kuti ndili ndi chikhulupiriro, koma popanda chimene akuchitapo? Kodi chikhulupiriro chotere chingamupulumutse? Mwachitsanzo, mbale wina kapena mlongo ali ndi usiwa, ndipo masiku onse alibe chakudya chokwanira. Tsono wina mwa inu angowauza kuti, pitani ndi mtendere, mukafundidwe ndipo mukakhute, koma osawapatsa zimene akusowazo. Pamenepo phindu lake nchiyani? Choncho chikhulupiriro pachokha chopanda ntchito zake nchakufa basi. Koma kapena wina anganene kuti, inuyo muli ndi chikhulupiriro, ineyo ndili ndi ntchito zabwino. Pamenepo ine nkumuyankha kuti, uyesetse kundionetsa chikhulupiriro chako chopanda ntchito zakecho, ine ndi ntchito zanga ndikuonetsa chikhulupiriro changa. Inu mumakhulupirira kuti Mulungu ndi mmodzi yekha. Ayi chabwino. Mumakhoza. Komatu ndi mizimu yoyipa yomwe imakhulupirira zimenezi, imachitanso kunjenjemera. Wopusawe, kodi ukufuna umboni wotsimikiza kuti chikhulupiriro chopanda ntchito zake nchachabe? Nanga Abraham, kholo lathu, suja adakhala wolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha ntchito yomwe adachita, muja adapereka mwana wake Isake pa guwa la nsembe? Waona tsono kuti chikhulupiriro chake ndi zochita zake zidachitikira pamodzi. Zochita zake zidasandutsa chikhulupiriro chake kuti chifike pake penipeni. Motero zidachitikadi zimene malembo adanena kuti,
Abrahamu adakhulupirira Mulungu, nchifukwa chake Mulungu adamuona kuti ngolungama.
Mwakuti ankatchedwa bwenzi la Mulungu. Mukuona atu kuti zochita zake za munthu ndizo zimamsandutsa wolungama pamaso pa Mulungu, osati chikhulupiriro chokha. Kodi suja zidateronso ndi Rahabu, mkazi wa dama uja? Iye adalandirazo ndi aja. Nkwabweza kwawo powadzeretsa njira ina, ndipo adapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha zimene adachitazo. Paja monga momwe thupi lopanda mzimu limakhala la kufa, motelonso chikhulupiriro chopanda ntchito zake nchakufa.